bamingi baza kozwa lisusu bilea te mpe mpisi mpona bamaladi oyo ezali na prison ezali te yango bato wana bauti kowa toyebi lisusu te kokoso ezali kati ya ministère de la justice na ministère de finance mbongo oyo ministère de la justice a besoin nango mpo asalisa bato na prison ezali te bazopesa mbongo yango te yango likama wana ekwei na prison bato bawe ezali kaka mpo na prison ya makala te ezali mpo na baprison nyonso ya congo moyen eza te bato baza kokima na prison baza koboma bato baza kokufa kuna na prison mpo na nzala bamosusu mpo na malade yango tolobi ilfa vraiment ministère mibale wana basala makati na bango nyonso mpo bapesaka bato wana bakiti soki baza na malade bapesaka bango te bileya mpo soki ozwi mokano ya kokotisa motu na prison ilfa mpe olandela ye osunga ye mpo eloko nyonso abesoin nango azwa ango
kasi ministre andinike kokosi ezalaki kasi bapesi deja eyanologi bapesaki eyano ekoki kozala mpe cause mosusu to mpe lika mosusu mitememi ya kufa ya bato wana na 7 jours 11 personnes ekoki kozala ata mosusu epidemie obi eloko mosusu
me soki ezali eloko mosusu ezali bango bakambaka prison bakoyebisa biso bango bakotuna biso te ifale basala baankete na bango bayebisa biso ete bato wana bakufi mpo na maladi te bakufi mpo na nzala te bakufi mpo na eloko songolo kasi bango balobi yango te oyo biso toyebi prison wana bakambaka yango bien te baprisonier basungaka bango malamu te bileya eza te na oyebi ke mingimingi ezali bandeko ya ba oyo baza na prison bamemaka bileya epai na bango na prison kuna leta mpe apesaka me toyebi ke apesaka mingimingi te na ntango nyonso mpe te